so sesimene is right umsinto wami njengamanje. Okuzalandela manje ngilungisa i-drums lam. So ngifuna libe slowly mina, li fast. Okay? Ngizopressa i-tempo yami. Ngiyaqala ke manje ngiyahlala. Clement, because I'm very committed on my mind. I was a lawyer in Baswane, and as Alana was also a good endowing as I'm for Shell Malum. Keeping I told a same place in Shell Endow. Clement, the own mountain, the old time to play and a song is cut. The time to start and again, a king and nanny, our nanny, dad, a game with fun. Ngiyahlonipha ke futhi ingane encane umuntu omdala ngiyahlonipha ngokulinganayo. Yeah. Ayi. Kwaba nzima kakhulu mfethu ukufunda le nto le. Cabanga ukuthi kwathatha iy'nsuku mphele. Ngifunda le nto. Kodwa-ke kwaya ngagcine nami sengithe ku-improve kancane. Kahle kahle vele kwakuyisifiso sami kwaphambilini ukuthi ngigcine sengiyazi le. So ngokuthola ukuthi vele ngumuntu ohamba iy'nkonzo-ke ngagcina sengiyibika kumfundisi wami ukuthi le nto ngiyayithanda uyabona. Mina angiyi esontweni oba nako ngiyoshaya i-keyboard, vele ngingumKristu vele ngiyakholwa ya. Ngayifunde ebandleni i-keyboard vele ngikholwa yabona.
Manje akungifundise phela nami ukugcina.
Hhayi, akusinkinga mfethu, nansi nawe phambi kwakho, ungasondela. Sifundo njengoba ngicabanga ukuthi nawe ngakukhombisa naphambilini.
Okay.
Ye. Wona-ke ngathi uphinde wazi na-two amakhiye ngathi uyawaqondanyana kancane. So ungakhetha wena ukuthi ufuna yiphi le noma le. Okay. Wenzani manje ngobusa kahle uthi mawusuka lana ke sifuna ungena lana kanti ugejile inkinga yakho awuzi mehlo and keyboard ngiyothini ngiyayishaya kakhulu mfethu loko benikuzwa lana hayi ubala uma sengiyiphambi kwabantu ngiyashintsha ya ngiyashintsha lapho sesidinga noku